Kamalabye na Buganda cha hospital Maiga ajukiza abantu ba Kabaka obuvunaanyizibwa alina mukumanya n'okumanyisa abantu ku Kabati akali mu bulwadde bwa Mukenenya. Bwabadde atongoza okugula emijoozi egy'okuddukiramu emisinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka egy'omulundi ogw'13, Katikkiro asinzidde mu Bulange Mmengo n'akinogaanya nti singa abantu ba Kabaka tebafuna mawulire gamala agakwata ku Mukenenya, ekirooto eky'okumumalawo nga 2-3 tannayita kiyinza okukaluba.
Mutambuza amawulire agakwata ku Mukenenya, kubanga okumanya ebikwata ku Mukenenya ky'ekyokulwanyisa ekisinga obukulu mu kumugoba wano. Era y'ensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II yasiima tudduke emisinde gino giyambe abantu ba Buganda ne bannayuganda okumanya Akabaate akali mu Mukenenya. Emisinde gino giyamba kubanga eddoboozi lituuka okuva ku muto naye ku mukulu, okuva mu byalo okutuuka mu bibuga okutuuka mu makampuni. Era okuva Kabaka lwe yayogera ku Mukenenya n'abeera nga ye munyeenye mu kulwanyisa Mukenenya.
Omumbuga alabudde abantu kukweja abato okutaliko komo, era n'asaba emisinde egy'omulundi guno gibeere gya byafaayo ng'abantu bongera okugijjumbira.
Abantu bangi balabuse nabadde ebuvuma nadde ngenze kulwanyisa Mukenenya kulimisa emmwanyi n'okutunuulira ensonga z'obuvubi. Omuvubuka n'angamba ndi ye kasita yawulira eddoboozi lya Kabaka ng'alabula abavubuka obutamala geegadanga nti ye buli lwalaba omuwala asooka kujjukira eddoboozi lya Kabaka. Tembagambye nti bwe tujja ne tudduka eddoboozi lya Kabaka tuba tubisaasaanya wonna, abantu bategeere nti siriimu akyaliwo. Kino nakyogera mukimanyi, ensiri ekuluma weebase ng'oloota. Oyinza okuba oloota kulima mwanyi, oyinza okuba oloota ng'ogenze ku mwezi, naye siriimu akukwata eriiso okanudde nga liringa lya ngege.
Ssentebe w'olukiiko oluteekateeka emisinde egy'amazaalibwa ga Kabaka era omumyuka asooka owa Katikkiro Oweekitiibwa Alhaji Professor Twaha Kawanse Kikongo agambye nti ku mulundi guno basuubira abadduse 13,000.
Nga ssentebe twebaza Ssaabasajja Kabaka olw'obuvunaanyizibwa bwe yatuwa okuba nti buli mwaka tutambuza ensonga eno. Tweyama okutuukiriza ngeri tubadde tukikola emirembe n'emirembe. Amiina. Tubadde tulinda launch eno naye tekitegeeza nti twatandika dda kubanga bino tebyandibaddewo singa tetwatandika dda. Kati launch bweggwa olwaleero munaatuwulira akatufaamu. N'olwekyo mujje mangu mukwate kiti zammwe, tolinda kubanga wiza okwesanga nga ogenze na mukira mu kifo ky'ensolo yonna. Lwaki? Tukirabye emirundi mingi nti abantu bajja ekikeerezi okutwala obujoozi ne babaseera. Tutandise mangu mwezi gwa kubiri gwa Kalema gwa Ramanzane.
Kano ni Dr. Ruth Ssenyonyi omukungu mu Uganda AIDS Commission agambye nti okusaasaana kwa Mukenenya kugenze kukendeera wadde nga obwetaavu mu kumulwanyisa mu baana abaakaza abazaalibwa bukyali bungi.
With His Majesty's advocacy and collaboration with other key stakeholders in the fight against HIV, the prevalence has reduced. I think UNAIDS has already mentioned all that, so I won't go over it again. We know that HIV infections were highest in South Buganda, in Chotera. I think we gave you the statistics. Furthermore, I think what really is on my heart is that by December 2024, Uganda registered 4,700 new infections.
Suhu Samendra okuvamba okulaba avujiriza ab'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka aba Airtel Uganda yeebazizza era yeeyanziza Serwatika Lwattaka n'atatungibwa olw'akaweefube gw'atadde mu kulwanyisa Mukenenya n'ebeeyama obutakoowa kuwagira akaweefube ono.
When we wear this kit, we all are a runner, but also an advocate. We are saying, I care, I am showing up, and I am part of the solution to end the AIDS pandemic. So I invite all of you today, let us outdo ourselves, run for your daughter.
Omukungu mu kitongole ky'amawanga amagatte ekirwanyisa Mukenenya ekya UNAIDS Kim Gustavsen atenderezza obuvumu Ssaabasajja Kabaka bw'ayolesezza mu kulwanyisa Mukenenya mu bantu be.
Just like before, cultural leaders in the world have played a very critical role in defending global AIDS response. You have worked with us to call upon communities of women, girls, men, and boys to access health and HIV services, and indeed, we do have progress.